olo e mafuta male SBS Samoan.
E toa fitu tamaiti o ni tūpulanga tala vau. Na saisai e leo leo i mōrianga te rarisi e a fua mai su esu inga leo sa whainga lea na whaia e se tamatala vau i le malu malu le ekalesi e Kerisiano Asu Rie Sini. Na whaalia e leo leo e ovo i le fase lau leo leo na awai i le su esu inga ma le se fulmale tolu atu si saisai. O i lātou wa saisai a mō mōlia e i le vā o le se fulmale lima ma le se fulmale fitu tau sanga le mātutua. Ma e tusai ma whaamatalanga leo leo o se vāenga na tāu puleina o sofa inga terorisi, ma na āwai iai i le whaala potopotonga lea, ma le tama lea na whaia leo sofa inga o Bishop Murray Emmanuel i le whanasā o le ekalesia Asuri e Sini. Na whaalia David Hudson, le sui komisina leo leo i New South Wales, o le su esuenga na āwai iai leo leo le AFP, le Australian Federal Police, le ASIO, Mallee New South Wales Crimes Commission.
Involving more than 400 police of the AFP and New South Wales police officers. 13 search warrants have been executed across southwestern Sydney. The execution of those warrants is continuing.
E leangata I le toa fitu ua saisai a mamolia e toa lima nisi o tūpulanga o loo sua sua ina pia e leo leo. Na saunua le sui komisina David Hudson, e ui i le laiti o i lātou nei, ai o le su esuenga ma le sai saio i lātou, o se whaai unga tāla whianga i mō le saonga le mua tangata lau tele.
We will allege that these individuals adhere to a religiously motivated violent extremist ideology. These investigations have been progressing since the incident. It was considered that the group subject of our attention posed an unacceptable risk and threat to the people of New South Wales, and our current purely investigative strategies could not adequately ensure public safety. As a result, we determined that we needed to escalate our activities and that overt action was required.
Le sui komisina leo leo i New South Wales and David Hudson. O se whaaiunga na langolongo ina foi, e le komisina leo leo i le Australian Federal Police, le AFP, Rhys Kershaw.
We do have to make, unfortunately, lawful interventions to prevent any further planning or attack on our community.
Rhys Kershaw, le komisina leo leo i le AFP. Na whaaupopo iei ma le whautuanga mai le sui komisina o le AFP, Chrissy Barrett, o le saisaia ma mōlia o i lātou nei, e whaasino tonu i whainga soli tū lafono, a e le o whaasino i o lātou talitununga, po o a lātou tū mā nganuu nā fua mai ai.
Now I know that some of this will be confusing and confronting for some Australians and parts of our community. Senior members of the AFP and our community liaison teams have today held discussions with faith communities who we value and respect. Our relationships are very important and we never take them for granted. I want to be very clear, we target criminality and not countries. We target radicalisation, not religion.
Le sui komisina o leo leo i le Australian Federal Police, Chrissy Barrett. O le reportina whaamaupopoina e Yusef Saudi, mōle SBS News.
Toi pia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fea lawa e mawailau podcast.